ministry ebyobulamu ezemo kuwanjagira bannayuganda okukyusa enneeyisa yaabwe n'endowooza ng'emu ku ngeri ey'okuziyizaamu endwadde okusinziira ku ministry ey'ebyobulamu Uganda ekyatigomezebwa agalwadde agaziyizika ng'embeteza eva ku buligo. Ministry etegezezza nti ebitundu 9 ku buli 10 ku nsimbi ezisigibwa mu byobulamu zigenda mu kulabirira balwadde nga kino kyetaaga okukyusa okuyita mu kulaba nti endwadde zino ziziyizibwa. Komishona avunaanyizibwa ku byobulamu ebyekuusa ku butonde mu ministry eno Dr. Herbert Nabasa ategeezezza nti singa kino kikolebwa gavumenti yakutaasa ensimbi eziwera ezibadde zigenda mu kujjanjaba endwadde zino ate zisobole okusigibwa mu bibirala ebikulaakulanya eggwanga.